waluka kusaba kunyamba omusambwa kumazika magezi kuline ngeri je kunumbagana nakiddo obukambwe bwago baba sebo kumanyi n'okwefuula olumu kulabika ng'omusota kumanyi otukumbula embuzi zange omusambwa gumbuzi z'amasanyu guno nazimba mu kkubo lyagwo singa ondagirira oba omusawo jomba nsumulula ente yange kitimba kyava kikwata ebigere mba nkyamulwanyisa ttimba oyo omusambwa gwambaludde akakule sebo wazimba mu kkubo lyange era nkusaba otikka emigugu nkuwaddeyo ennaku ssatu zokka konyooma ekinaakugwako kibabu ŋŋenda okukokera ennyumba eyo nga weebase ndikikola ate ettumbi eriteteekanya okwetaasa ng'ate emiryango ndibeera ngisibye waŋŋambye guyinza okunywamu omusaayi nkale ng'eno bwe gusuukira ng'omwengumusu musambwa gwantabukidde mbwe nazimba mu kkubo lyagwo nsengukewo nga njagala obulamu guntabukidde ssebo tegunzita kwampoomize ngulaba nga bwe gakuweebwa munno nnyamba bw'oba omanyi kyennyinza okukola mpona ekibambulira
saba serembe ekikutuuse ku bwongo ki otuuke n'okuwanuuza ate emizimu n'okwokweraguza kwabeewamwe ebyensi yabivaako dda ye kuguna omulembe gwa ssaayansi kulogoota n'emisambu obeera ng'eyakona kati watamidde n'obiroota bw'otanve ku mwenge ensingirabangaekuleka ekibanja n'enjubi odduseemu mbigule mbwe omusambwa gwambaludde akakule ye nga gujyawo ekibiriiti okucoma enju obutasoma buwanuuzisa nnyo ekikulu bwe liba sitamiro n'akalogojjo kansuubire mu mutwe guwafunyeemu akamagu sabbiiti eno njagala ngisuleeyo nnyambalagane n'ekyo ekiwala mpe ennyumba sijja kwetaagana bukuumi bwa nkula yonna obutiitiiza obukuzunza mulabi kuba oli amusamba what are you talking man nga guyitamu gugenda wanigasiya saawa eno njagala bunneeyoleke bakuyigana ng'owanambwa kuluma gujje
nse nnyo mulenzi gwenti n'okuba zukukambukwolekeza obwango ndabe sobola n'okukumeza ensujju mu kyenyi kyo n'obuli enkoko obwo ne mbusuula ebbali ku ttale nyinza n'okukufuula ekikere ng'otemya kale oli kataala nnyo nkulabye ssebo emmundu gyewaleese mbunnondase sobola okkulekusa ng'ebizigo mpola wabula omukisa gw'ofunye ate gwandasi nvubuka walungiwa nnyo wabula okubi jagala onzaalemu n'abaana bina olabe essente zosenanga asena mu nsuwa toddamu n'okuganza abawala eyebbali zennina ebbuba erisinga olusozi ssebo bye nkugambye ebibe byakaffekye kooli byasa okikolanga abasima ofunye wabula njagala atw ebiibiite ddiya lavu y'omusambwa egyesomba ebinusu ssebo nenze naye ndi wakudde nkya bye nkugambye ensanga obitadde mu nkola nja kunywa omusaayi kooligeza obyogere senkola ne ku bubenje bwe musanga mu kkubo nakusuubiza okudda ssebo nkomyewo kyennagambye okkola waganya obikolako mawanina kati kankumala ejjoga eribaleeta okutulumbagana mu nsozi nemwewanika mbu buli agaggawala ateekwa kuzimba mu nsozi ssebo ffe tukulizeewoabaana mu ntobazi gye twayitanga yonna muzimbi amakubo mugaggadde mukasa atajanya kutuzi bino tebikyali byamannyo weno nga bwe mwatuŋŋanga naffe tubaddiza obwanga mwegendereze nnyo buli yagezaako okutulumbagana teweeyibaala neewuwo tujja gwe gira tugende
mpitaako mpitaako katikatikati kalenzi gwe mpitaako lama n'okulama emisota gyange girali kikwesunga bwesunzi empologoma ziri eri zonna zirindiridde kuye buli oli wano ozanyisa buzanyisa maze okulama omaze okulama ngutwala kati aa
kutwala
ojiro cha kulwanyisa kutujja
na bwampa deyo nze mungeri embyeti
amampa tigega kutusiserawo
ela bomusamba kumpalula
wanangi detamiro kola menywera
mpa deyo mukamwa kejini
wangambye bwene kamiri denguli
malokoma n'emisota bigende bindienze
soko kuwepulo wakwewere dempulira
ai mukama katondo w'amaanyi jango nyambe
mwesige asinga amaanyi
mwasobola okunta sekini tonde katata
ebyo byekkuba eriyinza okuwonya
ai mukama katondo w'amaanyi
mwesige asinga amaanyi
mwasobola okunta sekini
ebyo byekkuba eriyinza okuwonya